kijani ameenda nje alichonechia ni ngoza ndani na mambele uponza nyuma yani hakuna riziki inayotoka mabajani mtuliza letulia umsemo tamadini limwambia unatembea naye atakimbia kama demu wako wajisimamia basi hakikisha unamsimamia nisha kupenda kumbona faji wenzangu mapenzi yanauma ila yazidi meno yangu mapenzi yamekuwa dili utampa gari atatembea na lemsibia tairi nakwambia ukweli yache wenge ayo makalio ndio alofanya babako asijenge achole wanitumia na kadi kama uchawi upo mimi ntamtumia radi moyo kuchesea kama padi minazidisha mapenzi kumbe mwenzangu mgawaji shida so pesa pengine pengine wengine tupo na wapenzi wa wengine sasa limtu nalipenda limtu nalijali limtu narigaramia umelipanda gari limtu limejaza watu kachitiza kibiriti yani limtu nalipenda limtu nalijali limtu narigaramia umelipanda gari limtu nakuchiti limtu lisaliti limtu limejaza watu kachitiza kibiriti
Mapenzi bwana siyapendi siyataki unaweza kuta mcheza ngono na ikatemwa ukamaki unampenda kupendi anayekupenda umtaki utamfungulia bucha tatoka na muza mishkaki usiache ambachao kwa msala upitao ndo maamuzi ya wanaume siku ya mwisho ya kikao nini profile nishawekwa hadi picha mbao ndo maana nkiona watu wachani mimi nachanaga nao Squeezy ni mchezo wa kupeana kijumbe anapenda mchezo atashindwaje kuchezeana ndo maana pisi nyingi squeezy zinapeana wanaitana mabefefa kwa peke yao wanamegana aliyeleta mapenzi huyu mjinga sijui nani na kwa nini aumize moyo yangeumiza korodani aliyeweka kopa kama ishara ya kupenda bora angeweka mavi waoni tuzibue chimba Sasa limtu nalipenda limtu nalijali limtu narigaramia umelipa na gari limtu nakusa limtu limejaza watu kanjiti za kibiriti sasa limtu nalipenda limtu nalijali limtu narigaramia umelipa na gari limtu nakuchiti limtu lisaliti limtu limejaza watu kanjiti za kibiriti